Banana Chung. Westside Music Blog. .net.
JB.
No ma.
Come panda kandalama. Yeah. Them homies never smile, pa switching a teacher yuma. Ni massage faces na meno baluma. Ke ako kangono ke wagwila manuna. Bachekeleko mabine ya boya tuna. Butwa na diamo badi zezi zosha. And then something gwana osa fikosha. Ashikemo wana family extended. Na bankongole plus my expenses. Si mangala prop angati nili broke. Ni madwala nifunika joko. Chosa hapa try joko. Nisontele ni pali jopu. Muntu wanyashi ama funa pali payslip. Ankala ko high full spaceship. No maafu no friendship. Ngaofu na chinja citizenship.
Sinipwani sa kunkala no maafu. Bama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Bine imapita na maafu. Sinipwani sa kunkala no maafu. Bama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Bine imapita na maafu.
Sinimavomelo choka monyoro. Nikangena mokale zanjaz. Mpamfu kumanjani swaz. Banoni banona chongo ba bras. Ngauma kwata tingangane chapaz. Wesa chitika kunova mamdoba. Walungumbu asanduka amdoba. Nioka bochila oktoba. Ngechezene bakutia ni ma leftover. Ifena bana mayati palispark. So akangena mujia listak. Bash peke peke banyonga skat. Bagulile kokonjlet na chifat. Sini kumbuka dieni na gona po edi. That's why tumba yanga ina pot belly. Big baller, full of John Kerry. Lem nigga ula liye.
Sinipwani sa kunkala no maafu. Bama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Bine imapita na maafu. Sinipwani sa kunkala no maafu. Bama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Bine imapita na maafu.
Stick to my lane, monga ni treni. Making the money kuchoka kuseni. One pack a 10, 10 pack a 20. 20 to sateno yamba again. Bili mumaveni, sima kokeni. Nifuna drama pochaya menteni. Makwacha madola mapula mashilling. Nifuno zuja kufikiza ceiling. After the ceiling, zazuja building. Doesn't matter malinga wa winning. Tommy ni baya, elo sakea. Ndine lusaka ni itane mea. Monga vamea, nine I'm there. Bonse vayesa kuchaya compare. Olo mupea, sinili fair. Langana namba ya mene ni tea.
Sinipwani sa kunkala no maafu. Bama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Bine imapita na maafu. Sinipwani sa kunkala no maafu. Bama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Bine imapita na maafu.
Download it from westsidemusicblog.net.